tolimon hediyankoɓe tedduɓe ka taskaram mon dande fulɓe immorde Washington. Taskaram 21 komi woni ceerno Modumba, koyene wondi e nder silmaji capanta ceeroji ɗi e hino titoɗe taskaram men noon hande. Nyawdirgol ceɓe e ɗaɗi, ko ɗum woni toɓɓere mawnde taƴere aranere nde. En jahan Cameroun yiiden e docteur Yaya Ahmad Amayu, on ko wittotoɗo himo yiɗi nyawdirgol finatawa, woɓɓe wiya ɗum ceɓe e ɗaɗi e kaaki.
On mi wi kadi minon bo ko waɗi min ɗo mari leɗɗe mamaji amin nanelo, ɓe jahatano hôpital, ɓeno ñawa ɓeno nyawdiro bo be leɗɗe man, to gamman se min fuɗɗi tefugo.
Fahinge nde toɓɓere en keɗoto kadi yewtere Alpha Ousmane Ba e ceerno Mamadou Saliou Salam Balde, hertorɗo nyawdirgol ceɓe e ɗaɗi. Ka taƴere ɗiɗaɓere, gurdam fulɓe nawran en Sénégal, haalen fi cukaloy janngana ko hoy yeloto koy e dow laawi hikoye noddire taaliɓe. To Nigeria, Aliou Gerenji yewtan en fi suka durowo liƴƴi ka ngallure Gombe. Haramo yejjitaliro Guere Diaspora no habbi en hande, en kalan ko fati e wenjodiro hakkunde Emmanuel Macron ardiɗo Faransi e yoga e hooreɓe gouvernement ji Afrique.
Jowlol sukaaɓe.
Docteur Yaya Ahmad Amayo, ko wittotoɗo jeyaɗo Cameroun, ko o neɗɗo yiɗuɗo nyawdirgol ceɓe e ɗaɗi sanne. Fandare makko ko mawningol nyawdigu finatawa e artirgol ɓure e nafoore ɗi puɗi e leɗɗe Afrique naje nyawdoje. Himo sinci laboratoire Amayo to Yawunde, Mariamu Mumini yiidi e makko ka laamorgo Cameroun.
Ɗum ndongu, ɗum wiɗitol luggungol, nden bo ɗum giɗamaako lolluka ka jamanuru. Docteur Ahmad Yaya Amayo, mo duuɓi 44 laati daɗɗo haa leɗɗe nyawndiigu ɗe lesɗe Afrika, ɗe oɗo waɗira be annde jamanu. Docteur Yaya dañaama haa ngawndere nder diiwal Adamawa, nokkuure lolliraande nyawndiigu duuɓi ɗuɗɗi.
Yiide huutudigo be leɗɗe ɗo iga ko mi ummi, amma haa nder duuɓi sappo caaliiɗi woodi himɓe ɓe warata be leɗɗe maɓɓe, bana hannde chinois en, bana américain en, ɓe ngara ɓe wiya ɓeɗo jogii leɗɗe. Leɗɗe man bo ɗum leɗɗe maɓɓe je al'aada maɓɓe, himɓe bo ɗon naftora. On mi wii kadi minon bo ko waɗi min ɗo mari leɗɗe mamaji amin nanelo, ɓe jahatano hôpital, ɓeno ñawa ɓeɗo nyawdiro bo be leɗɗe man, to gamman se min fuɗɗi tefugo.
Kadi huutiniri reeta duuɓi ngendam maako fuu haa tefugo annde ɗe darjiɗinta leɗɗe nyawndigu nder lesɗe Afrika. O liñi ladde lesdi Cameroun fuu haa o wurti yaasi maari, o hewti lesɗe ɗuɗɗe, o yilloyi nyawdiroɓe leɗɗe asali, o nasti janngirle nyawndigu ɗuɗɗe, o huudi be liñoɓe scientifique en ngam o hefta kala lekki fuu ko nafata e mum be sembe nyawndigu mum.
Ngam leggal fuu ɗo mari pote, a heftan ɗumel ngal mari. Na leɗɗe fuu bo a foti a husnira haa ɓannduma, gokki ɗum sebre a naftirta, gokki bo ɗum haako on nafata, gokki ɗum pindi. To min yahi yeeso ma min annda no a foti a hawra leggal ngal be ngal foti wadda nyawndigu, martaako bo illa.
O maɓɓiti saare wiɗitol nyaw e nyawndigu, o ƴoninde laboratoire Amayo, nder ko wangini nyawndigu nyawji ɗiɗo ɓilla ummatoje Afrika, ban paɓɓoje e moral, estoma, heede, diabete, cancer e goɗɗum.
A hokki goɗɗo lekki o yari, o lorta o wiyama o yetti Allah barkirin, lekki ma nafi mo, to se a tawa ɗum ɗo hokkama tiiɗal yahugo yeeso tefugo bo je nyawji goɗɗi. Ha mi tawti accugo komi watta fuuro ɓurintam, ngam mi suklana jamu ɓalli himɓe. To ɗo man kadi ɗo yaha seɗɗa seɗɗa hande, ha ya warti min ɗo mari leɗɗe sappo e gelle je arti wurti, himɓe hutiniri laari bote majum.
Docteur Yaya Ahmad Amayo ɗo nyawdira be leɗɗe andaɗe ban andakehi, jimtali, nim, saba saba e goɗɗum. Oɗo wurtina leɗɗe ɗe dow ande jamanu, bana kini, sirop, baate, ndiyam, no ɗum hoytinira yarugo e no ɗum tokka dow kima no hani ɗum yarire. Kuuɗe maako heɓi yerdu e gomnati, battanmo kuuɗe finatawa waɗi mo o mawɗo nder suklantoɓe gonɗuki e woɗuki leɗɗe nyawdigu finatawa nder lesdi Cameroun.
Tiyam ɓe lartino miɗo huwira man ɗo, ɓe tawi ɗum leɗɗe andaɗe tokkiri bo be laawol no hani tokkira, iga ittugo lekki man be hoore mum ha liruko lekki man hammara bote majum fuu, ɗo tokki be laawol ki wala bo hunde je ɓesdi, ngam woɗɓe ɗo ɓesda leɗɗeji baje nasaren ha nder man ngam mara sembe, mana kuje chimiqueji. Ɗo fuu mino min watta ha nder kugal amin. To ɓe dari kadi ɓe hokkiti amin mangu dow min bo min foti min huwa kugal am, e bo mi wallita bo yiɗɓe huɗugo baje am man bo.
Pandale maako nyaundigu be leɗɗe Afrika latana jamanuru ndu wurtorde ha jaalugo nyawji ɗuɗɗi salordi. Mariamu Mumini, Yahunde, VOA.
On heɗike jantore Mariamu Mumini e dow o suka gollirowo keɓe e ɗaɗi nyawndugol yimɓe. Joni natanen mijo monne mum.
Mijo mon e mon.
Nyawndirgol keɓe e ɗaɗi no jaali e nokkuuli ɗuuɗuɗi wono Burkina Faso hitaande kala yontere timmunde no hertinana nyawndirgol finaatawa e biol OMS mojobere adunayankoore toppitiinde cellal e nder Burkinaaɓe temedere fof cappanɗe jeetato e maɓɓe no gollitira lekki finaatawa. En jahan Wagadougou heɗoɗen ji'anɗe heɗiyankooɓe e o alhaali ko Karim Bahadio ƴetti konnguɗi ɗi gila ka laamorgo Burkina Faso.
Arande ka mamiraaɓe meɗen fuu finaatawa cawrotono nde wakkati mo gonɗen hannde no o ñabbi kesi ngari ñabbi gonɗi hannde ɗi ngalaano arande. Mamiraaɓe meɗen anndano cancer ma sida ma honnduɓe bandumen
kamɓe safaare maɓɓe wala posologie kam won ɗumen noon tubako ka wona sini kam ka windanima ordonnance ma fuuna holle waɗi ɗiɗi adata ɗiɗi lasara ɗiɗi subaka ayo kamɓe le jonka ɗum wala no fondorte ɓe mbiya wakkati goo si neɗɗo na ñaama safariji ɓaleɓe ne yara safariji ɓaleɓe fa annda dosage on no wori fuu kena wadda insuffisance rénal.
Bo laamu itti wakkati ɗum ɓe ndaranan ɗum fa ɗum darto fa wooɗa ɗum ka na faamini sabu so laami hoore muɗum nanni junngo muɗum ni a ɗum ka na nafan sabu wakkatiji goɗɗi cafaaji ɗen hoore muɗum no warte noon so rewa e laawol ni waddanan ɗum ñawuji goɗɗi kasi onon le so ɓe dartini ɗum ɓe hokki ɗum woni fuu talkuru golle muɗum wonno ɗum na anndi na waawi ni a ɗum ka hasi waran nafa
kamɓe ni njooɗoto mbadda no ɓe ittiri jeɗɗeede fina tawa safariji ɓaleeɓe ɗi ɓe ittira ni 72 kamɓe ɗo ɓe kawro hakkunde maɓɓe ɓe mbadda hakkunde maɓɓe ɓe ndaara no ɓe ngaɗirta ko ɓe keɓa ɓe golla golle majjum don sabu so ɓe ngaɗani noon fuu wakkati gooto ni en mi annda no ɓe ngatta kawrita ɓe golla.
Min ɗe yiyannde am no haani tawi le doctoroore fuu tawe cawroɓe fina tawa ɓe ne waawi tawdeede e doctor en ɓen toon ɓe mballodira e golle on sabu eɗen anndi wona nawuji ɗin fof ko waɗata toon tawe ne waawi sawrede baseeje tuubakuure nde kamɓe ɓen so ɓe heɓii tawrede toon ɗe walluriigon dow golle maɓɓe tawe laamu on na anndi fiya maɓɓe ɓe ɗiɗo fuu en tawan nden golle on ɓuri yahrugon yeeso nden balla ɓiɓɓe wuro ngon ndu ɓurata heɓde sembe.
Fina tawa o heddo no gollire fuu sana kamɓe doctor en ɓe kawrita sabu so ndaarama ka cafaaji suudu doctoro ɗe ko ɓuri heewde e majje wo leɗɗe ɓaleeji ɗe ni muuni wi'ete ngattete e masinaaji leforooji leɗɗe meeɗen e ɗaɗi muɓɓoni ngolliraa ɗum.
Ñalaande suɓanaande ɗum won yimɓe meeɗen cawrooɓe e banngal leɗɗe meeɗen fina tawa ñalaande ñalaande mawnde sanne sabu eɗen anndi so wi'ama Burkina Faso ni e anen ka ko ɓurɗen heewde e simmitoraade fuu o fina tawa meeɗen ɗele no haani tawi ñalaande wattani hakkillo sanne no haani du e laamu on ndu wattana e ɗum won cawrooɓe meeɗen fina tawa ɓen hakkillo sanne.
O nani jiyanɗe jama jooɗiiɓe Wagadougou ko yowiti e nyawndirgol finaatawa ko yo saayi ɗo jaɓɓotoɗen koɗoɗaande fulɓe. Heɓi duuɓi capantati ceerno Mamadou Saliou Salambalde no nyawndira ceɓe e ɗaɗi kanko kadi Alpha Ousmane Ba jooɗodi e makko ka ngallure labbe ɓe yewtidi fi yuɓɓodiral golle makko ɗe e cuuɗi nyawndirɗi handeji.
Ceerno Mamadou Saliou Salambalde min salmini on.
Min salmitike.
Eɗo nyawndirde o fina tawa ceɓe ɗaɗi e ƴoyreji telen ka meɗen Fuutakaka leyɗe ɓale se ila duuɓi jelu hiɗo duumi e ɗe golle
fawi e duuɓi capantati on gilami fuɗɗi nyawndirde o fina tawa ɗaɗi e ceɓe e soto e haako e piindi leɗɗe e ɓiɓɓe leɗɗe
ko honno heɓirɗon hakkille ƴoyre hakkille mon e suuyirte len maka ñawdiro fina tawa
minen mawɓeɓen hari ko ɗum mi yeyno ɓe ñawdora o fina tawa komin janndi seeɗa wa komin maandoto piiji boyi haɗi si nanngino men ko ɗum mawɓe amen ɓen addayno ñawdira men no neɓirta noon min kadi hakkille an ɗen nanngi jokkugol ɗe golle ko ɗum waɗi haa mi naati e ñawdirgol fina tawa
woɓɓe kañan yaawi laptaani haa jonnite inne tigi tigi laptaani on gaynaali yeeka ceɓee ɗaɗi men dasi no wodi be laptani woni jonni tude ara do e bogal Allah be hetta cellal ma
pelle to wodi be laptani jonni ti buy ari kan do nyawndi be wadi laptani on kadi meden jonni diri juude yimbe buyno ara ka laptani ton be fejjina be ara kanga no wodi min kadi yimbe buyno ara kan do mi ndara mi ta ko laptani waata be nyawnde bay wobe ben hada ko no operation do wadanede ta dun do non mi ta bay wana lekke lande waata nyawnde min tigi min abbe ka labutane
to non ka labutane hay ci don holi be holi on tigi tigi yirtundire nawnube
e labutane on gila ko nebi meden famondiri meden jonnindiri juude haray ko non me woni gollidirde
e der ka yaa son fewndi do e ben nay tasakuye jinno jandude modja ka banga labutane ji ka ciudi safrirdi mi anda ko non ka sayi hula jibito ko golle mon
o fina tawa do parce que ko ledde de wona gollirede ko natriere ko halal pendati hutrama no hanirino inshallah onti o hebay cellal makko ngal o yeyna fa e mum ko keldino goddo wata itude ko ne dun nonko e hara yimbe ben no famuno fi ko ko wonno e de ledde chebe dadi soto e hako e pindi ledde bibbe ledde hara jama on no famuno fi dum no hutorde dum adudata no yide goddo no nawni no wali ha nebi legal kala dadi magal nyawnda e piji buy chebe den nyawnda e piji buy kono ko famu gol hunen den no wayte gollitirede no
e cerma masalu salam bande e kenen agana no wole radio je manu be natigi tigi lekki fina tawon e bodi ala e mana ko ente dose kon
gawana yeey gol lekki jonnateedo do lekki wara mi visitam mi anda nawnaare de o nawni den mi anda lekki ki o dua jonnede kin hara ko kimmi jonnatam hara mi andi kadi bannu makko dum siko motansion mun jawi ma siko motansion mun tipi kala noone no woniri mi visitay mo mi anda nawnaare makko ne simi jonnamo lekki lekkel den fo no mari dose ko pay kun haani jeddena dom ko mako ba haani jeddena dom
pipi gidi me yi binde mon do mi do golna tane ko dalil te tension ko sadim pigi do fo mi anda so eltan dum e bangi do kadi fi yubbe ndirgol e fina tawa mo
he mi eltani no dum dum fi yubbe ndirgol e fina tawa andi mo wi nyawnday be o eto o fama ko dum wadi dum don mi eltanike dum don modja fi andugol nawnaaje den dabbutugol de kala ardo mi anda ko nawnaare honde nangimo mi anda itirno nawnaade den jogori dole e bandundum mi waaway andude don lekkele de o dua nyawndireede de
ko noni hon dum nyawno tondo e laaz cerno ma salu salam ban
do ko buray mi nyawnde ko ko wetem buuri buuriji din no tampini modja enen ka menga ko dum buri duude buuri non mi dua on kontande fason jinai buuri nguro buri tonke buri basi buri ulde di buri jido no wadi fason jinai buri kala no wadi fason ji duududi sifaji duududi e nawnaaje buy ko hikiti e dum ko wete wano reme bay kadi simi tawi nawnaare ko nangi onti ko wana ko waw mi nyawnde mi yangata ontigi daynugol ontigi ala mi yeto mo dum do wana ko wawum
kasi e cerama masallu salam bande me antene ko nyawndirabe fina tawa cebe dadi fawi dubi chapantato joni Alpha Osman Ba e voix de l'Amérique weltanike
awa min kadi haray mi weltanike kala heditibe am yalla faw en jam
ko dande fulbe wonu don e hedaade e dow VOA fulfulde ko mi woni cierno mo dumba VOA fulfulde no hede e dow radio ji dududi e der gure e buy Abidjan e dow japande jenay e jenay FM bangi e dow temedere e go tobere jeedidi FM Dakar e dow temedere e didi FM dande fulbe no fillite nyande fof e der yontere den ka FM odon baawi kadi jokkodade amen ka kanal WhatsApp dabbiton VOA fulfulde joni natanen tajere didabere dande fulbe katajere di dabere gondam fulbe nawran yewtan en fi ciukaloy jangana ko hoy yeloto koy e dow laawi Dakar
ñuuli wotay be ngadda so ngatti ko nokkon noko beede hen yahabe goto won botay mab
to Nigeria Aliou Gerenji yewtan en fi suka duro wolliji kangalure Gombe rogere men diaspora yewtan en hande fi ngal podondiral kongudi taskangal e fuddode e nde hitande do dum ko hakkunde France e Senegal e Tchad ko fati e tiergal kun France e de leyde yoro mangara no happy en
ngurndang fulbe
adoroɗen Nigeria halen fi durugol liƴƴi nultodiraɗo VOA Fulfulde ka wuro Gombe wattani yiila e suka tiɗniɗo e durugol ne'ugol liƴƴi mbiyen ɗum e nden gallure ka funnangerewo leydi ndi. Aliou Bala Gerenji heblani en jantore mum keɗoɗen.
Luumo makko durugol liɗɗi, shoggu durugol liɗɗi woodi ɓeddaaro e maru risku. Gesa Muhammad Hassan Waziri mo ɗon dura liɗɗi e Serenkiyo Gombe, mi tawiimo e sukaaɓe huwoɓe les makko. Yewtiimin no durugata liɗɗi makko.
Inde am Muhammad Hassan Waziri, nder guro Gombe ɗo. Mi ɗon dura liɗɗi e nder Gombe e Anguwari Serenkiyo.
Alhaji Waziri, koporɗinta durugol liɗɗi maɗa ta wari bimbi?
Bimbi to mi wari ko mi artata mi ndara, mi warai mi ndara ndiyam mai tunnina tunnayi, to tunni sai min itta min usta ndiyam ɗam min mbaɗɗeyda goɗɗam.
Alhaji Waziri, a woodi huwoɓe nowe?
Mi woodi huwoɓe ɗam waɗi mutum 30 e ley am to kam.
Muhammad Waziri yettimin dono hokkirta liɗɗi yamdu yandere hu.
Hokkutaɓe yamdu?
Yamdu liɗɗi yamdere fat mi ɗon hokka bano nde ɗiɗi daga fajiri, daga bimbi ɗo to mi hokki mi hokkay bano jamdi sappo e reta, sei bo alasara jamdi joyi.
Malam Idrissa Muhammad, mo waɗi waliide e dow durugol no ɗum durgata ɗum heɓa riba entare no ɗum durgata liɗɗi boɗɗe?
Ɗum durgata liɗɗi dole heɓa wakkere henditinde, ngam to a nayi ɓe tare kacceli damtaɓe goɗɗi. Nden bo ɗum yiɗi ndiyam, nden ɗam bo ɗum yiɗi ɗen waccita ɗam yamdu liɗɗi ɗin. Nden ɗi woodi maganiji ɗum waɗanta ɗi ma ngam ɗi jamɗa, ngam to ɗina boɗi tare jawdi goɗɗi.
Mi tawi Fatima Aboubacar, codowo liɗɗi Modofo, mo waldiyam e dow mo no siɗirta liɗɗi e Gombe.
Inde am Fatima Aboubacar, daga ladde Gombe. Ɗon hura liɗɗi, emi sooda emi hura ɗi, mi waɗa li'o, mi waɗa perpesu, mi sa'a ngam yiki butumaji. Ɗe gimi ma ɗi butu boɗɗi boɗɗi, har emi feɓɓo emi sorana rewɓe e ɓaale.
Andugo durgol liɗɗi ɗin e Gombe, wa Hassan Waziri, o wi'imin kofe eto e dow durgol liɗɗi ɗin, bano ɗume pe eto durgol liɗɗi mo on?
Wato ko fe'oto bano wakkati fewol ni, min ɗon heɓa dammaji e dow durgol ngol, ngam to fewol ɗuɗi sosai liɗɗi ɗin ɗi darake dow ndiyam. Ta hokki nyamdu maɗi ko a ta nyamdu, sei ta jippini ndiyam ɗan ɗam fu a rufi ɗam, sei gukka goɗɗan kesam. Ta hokki goɗɗan kesam to ɗan ɗuɗi sosai daidai ɗon kam a wawai dokka nyamdu. Wakkati dokkuɗa nyamdu ɗon bo ta yi baɗi keɓayi ɗi ko e nyamdu ɗon, to ɗi darake dow ndiyam ɗi ngala fuɓɗe, ngam to ndiyam ɗan ɗan tunni sosai liƴƴi ɗin ɗi laatoto ɗi keɓata no ɗi fuɓtirta har ɗi keɓa ɗi ko a nyamdu. Sei tefa tenaki kadi, woodi tenaɗe ɗum min codata bano min ngada min dokka liƴƴi ɗin.
Aliou Bala Gerenji, BOA Fulfulde, Gombe, lesdi Nigeria.
A jarama Aliou Gerenji. Joni jahen Senegal, kalen fi cukaloy janganaku hoy yelotokoy e dow laawi. Ɗum laatike joni hunde jaalinde e nder ndi leydi funnaangi Afrique. Duɗe kewɗe imminan almudoɓe maɓɓe toragol paykoy no yalta haylo e dow laawi e nder koɗanɗe toro mbuuɗi walla ko ñamete, ɓe sendoda e ardiɓe ɗuuɗuɓe. Seydou Nourou Ba no heblani en jantore mum.
Koɓe sukaaɓe ɓurɗo famdude e maɓɓe diwani duuɓi jeegom, keccuɗo e maɓɓe duuɓi sappo e joyi diwani ɗum. Goto fof e pot mum ina yeliyo bottaari. Koɓe almuuɓe sara ɗon galle ceerno maɓɓe ɗo he Darourahman e nder falde Guédié Waye. Ɗo woni duɗal ngal ceerno Ibrahima Aw mo Thielaw ene jogii ɗo capanɗe joyi e joyi almuudo. Jangde nde e nguurdam ɗam holno yarata?
So mi gaddi ko ɗum sahallu waɗe min mbaɗa hen bottaji, ɓe nokkene hen tan, kono hatta mami joliwo kadi bottaji. So mi jolima bottaji ɓe gadda, so mi gaddi ko nokkonno ko ɓeyde hen yaha ɓe gottoyo ɗum woni bottaji mabɓe. Kaccari mum kam ko e nder wuuro hetami kaccito jogana, sona tuklan toko so mi mbawa yeliyade, minen jogini kaccari mumen. Hayso jomum dañi ko temen ɗiɗi cabannayi tan min jeeyi hen.
Omo taw ko heddi ko
ay ɗum wawno wopponi min goppanno.
Almuɓɓe ko gaddata ko yonani hay seeɗa, saabu ko o depisto ñalawma ɓuuri e koɓe gaddata ko
dépasam ɗum wada 8000 ko fam taw katere arani irana re anu gam wala dum jago ko tiddi dum do ran
kebata ko diko
yalla goddum ko faari bangay inde Allah ko bindami be hudire yimbe arwina no en keba hunde
wadde so onani abe biya jalaari yoppe wala yimbe nan daro ha e laamu no biya jaddane jalaari haydara badata dum ene Musa mo no feewi
Musa kam gay parce que sa rewe hunde sa nani neddo no bonir dum wala façon Musa te kasi ko wiarma ya wuppo ko wala ya jodo mbaso ya ko addantama ko burdum sino tottanum han do jonaade way jodaade ene walluma e balle wala en totta suga be ko nyaami e ko nyeri
ngumbo den dar rahman payen e der diwan dakar eden ay legal medina e der rawdu seydou nurtal tudal hakuna dingiral almube ina pitta ina taggalece taggal no nyange qur'ana gila subaka ha waxtu ti subar cierno kadir du sow woni cierno mabbe do be muri do chapande jeedido almudo be gummi ko der senegal ha e gure godde ko wayno guine bisawo guine konakri kono gal do dudal jida e gal to gongal to dar rahman dole potani do njalari ala do
ko daw kam adu njalari kam ala yo min tawa dum do dum ala do han daw ala do biya ya adu nangam ya adu nangam kum ala do kala sa do kay mo namida wiyama wiyama yo adu daw
kono fofde daradi ene wiya njalari fotani dum wana hala ndarika
sa wi ne o tayal ko a jogi rasu mudum a timmi a jogi kuldu a jogi lende mudum a jogi dula wido o do men jelo ko yim ko paran wan hen ngala mo hen be manana o fuktine ruji won en babe amu ko remo wala ko ayna ngala wala ni haydara balani bo jurni jengin ala mo hen kala jengin mo hen hande ya ko enterna ko ne ana ngo ala hen fu bo yum ada o se bujju wala no gas wala mo bam ada ngala hen fal
seydou nourouba doy diwan dakar wonande voix de l'amérique
dande fulbe wonudon e hedaade mede weltori jikke mon e dow taskaram o dande fulbe no hede e dow radioji gollididi VOA dande Amerika gondi Afrika mi weltani ke wonube e tawdede e wittoji di men wadata ka kanal WhatsApp VOA fulfulde dabite VOA fulfulde ka WhatsApp mon feundo do odon baabi tawdede e lamdal ko faati e yakare mon e laamu Donald Trump joni natanen rogere diaspora
Diaspora.
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 Ka fuddo dende hitande hikka podondiral kongudi taskama hakunde Faransi e Senegal e Tchad ko fati e tiergal konu Faransi e de leyde Emmanuel Macron feri kongudi felore e der jonde mako e diplomate nabe Faransi kongudi di welali yoga e ngardibe leyde Afrique naje yoro mangara
hakkunde France e leyde leddi be kalfino Afrique nena buro bonde Emmanuel Macron gardido France wi ko kambe jewtude e leyde le Afrique e don wiide be soldatu di France ko be gummotobe Afrique o beedi hen France koko oppi leyde le don be ngadi yaltinde kabaro Senegal idi wiide Macron halani gonga premier ministre mabbe Sonko wi yarani non Tchad rewi hen gardido leydi di Mahamat Diby sikki kanko Macron yijiti jamono mo woni o Mahamat Diby suudi kongol di do ko ndew nyaganto hitande jam e leydi Tchad
je voudrais exprimer
mi holla metto berlean ko yowiti e kongol di president Macron yewti ko nebaado yaltinti di ngaygo e haasi daako e fe Afrique mi no felliti mo faytinde le sayiji di
ko duwar nabbe kambe be mbi ko be njangtota ko ka don hala baade ko hala boilde puide Amadou Koulibaly o jogi kongol laamu ko diwar ko ko fotuno e jaynyankobe ko ton o suuti kongol dido
En tout cas, moi, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire.
Mimi mandita ki de France pirani Côte d'Ivoire. Dun no holli katigi tigi wana menen tugga e de yewtere. Wana hala amen ni few. Hu wondiral ne bungal no wondi men e France. Ardi do Côte d'Ivoire labbin no pos e yewtere makko. Sardiji yaltudi batte di sondiral gam jonni tugol Dakar 43e bima. ko fow non ala ko beydite e dum.
Adama Gaye kanyum ko jayniyanke ganduɗo o cehilago hakkunde leyɗele aduna ɗi, o sikki kanko ko Macron wi ko ni wudi hen ko ganduɗa ko gonga non no haaliri ɗum ni.
Leur occurrence pratiquement au même moment
ayi de do dille mbadi ko ina wona saha goto e darodde hitande de e der gonga non do fare sa woni e juude yimbe Afrique nabe laamu France e diplomate en mum en pami wonde ina poti jogade fere wonde ngam hadde jabgol France jofde e jabgol timmugol
rejet total. En réalité c'est un départ à mon avis qui a été négocié malgré
gonga non e mijo am ko yahadu kaldigal gila joni yide dappude yettore leydele Afrique ko fenande diplomatie e to banque Macron
faute diplomatique de la part de Macron
beydi hen non joni yimbe fof ma perdu gite mumen be ndara leydele Afrique de holno be batta ha nyaw wietengo djihadisme be tiafra dum.
Ce n'est pas évident que cela soit le cas.
La bani ko non woniri kadi eden nan jiya gila France yalti Mali Niger wala Burkina Faso den leede le fof ina jogi hande dole o wonoje de ina tiitna dum en
du fil à retordre ce départ des Français
jaltu gongol non France nabi ina mbay wonde hunande ma weltin populace en Afrique nabe wotbe kono jukudi dawla buri sattuti
net perdement.
VOA Fulful de Paris, Yoro Mangara.
Sagirabe, Limdabe, Limdabe, Yeidabe, Tine dalle fa gaurem, Delle veoa ka gaure, Wari dalle fa walla, Sagirabe, Meltoke.
Mem, Jimo, Lady Bene, artiste Mobo Lobo, ko mino dina fulbe fulde aduna yida dani fulbe ngam fullo fu nakollo
Ediankobe on fami jo fi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude won wondo en anirde ni en hedoto jerelele gimol yimitangol Sulbanks. Yimiti jerelele ko balde sajo adi yimugol gol gimol hitande ujunere e temedde jenay e chapande jeedidi e jeegom e biol wobbe mi jarni Abrahman Dia, Bill Andrade e Josel Morrison ko kambe ballitilan no dande fulbe hewtira on gila Washington do komi woni cerno mo Dumba mi jarni nultondirabe VOA fulfulde fop adum bawi hedita de taskaram o ka mediaje rendo amen Facebook e canal WhatsApp fa e radio ji golli didi VOA dande America gondi Africa mi andina o taskaram no fillite e der yontere den fof ka FM hiden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam kala ka hikkordon e adunarndu on jaraama.